was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forgiven. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki thamba lomculi ogcile kumdumo kamasithandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ethethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa nontungameli Nkomo owestudio 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kini. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ethola 0761803166. Iphothamanzi uzongithola lapho ngixhumana nawe. Okay, nje umculo wami uthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo uba manje ngise-South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni kuze kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota mpela ngothando. Siyakubonga futhi lokusakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi na ugcineni nathina besazi. Agcinele isazi ngoba baningi laba abantu abangakabi sazi. Njalo nesitudio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu, sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
Oh, my God.
Sibonge uNtungameli Nkomo osithe uhlelo Woza Friday sizathola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lesiya namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.